ariko ramuna abantu magaze hejuru ntagiye bakubiti urugi cyiduka no bamagaze hejuru n'imihoro amagaze hejuru batangira gutema gusa nabo bagatema akugira ngo bakenyeye tugahunga bagatema spanete no tubarusha imbara nk'abantu bari bari mu nzu twebwe tubona uko twasune ku rugi dusubiza hari urwo mu cyumba
abantu bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Musambira basobanurira Garadi ijwi rya Amerika uko batuye mu ijoro ryo ku wa gatanu rishyirwa ku wa gatandatu muri uwo murenge wa Musambira abaturage batewe batangaza ko babasanze mu nzu zabo baje mu gicuku basinziriye ukangutse akabona abantu bamuri hejuru
nk'ubwo abaratemye temye yari amushyira hano ku ijosi arongera bati gira vuba ariko umutemye umurangiza tugende arazamura umuhoro agiye kunema none mbona byarangiye ahita umuhoro afata mu irido nanjye mba ndamureka ababaragi
uko babivugaga niko bamukubitaga imihoro hano ku rutugu n'urutugu rwagendaniye ko umuhungu we ahita arira cyane avuga ati reka tugende umugore n'umwana batazitera umwako
bahise bakubita n'urasoromo mu idirishya ry'urugi baba rikinguriye mu gukingura hajemo batatu abandi batatu basigara hanze mbese nsimbuka mafashemo umwe uwo mu muryango ajya abwira uwo nguwo uri inyuma yanjye mutima ariko umurangiza vuba tugende
icyo abaturage bahurizaho ni uko basanga babateye baba batagambiriye kubiba aho twageze wasanga ari ingo zikinnye cyane ku buryo bitakoroha kugira icyo uhakura
ubwo baraza baravuga ngo nituvaho amafaranga maze turavuga twebwe turabakeneye nta mafaranga dufite nta kintu rwose nta kintu dufite benda ngo baba batwara
ntabwo barindira kuvuga ngo ntungo narukire sinzi nimba ari ubugome bwateye baraza rwose mu rugo rw'abakenuzi niwo natungo ngiro tumucumbitse ariko baza gakomanga
ubwoba ni bwose kuri aba baturage kugeza ubu bataramenya neza ibirimo kubabaho usibye abatewe mu ijoro ryo ku wa gatanu hari abandi batangaza ko n'iri joro ryateye bongeye kumva abantu babakomangira
ntabwo twasinziriye n'iri joro
twakomeneryo tuba twavuye mu ziko twagiye mu nzu kuryama
nesudu ko waza nyine n'urugi bakaruta imbere udubwavuga ngo urakize
umwongeye guteka mitenjya mu burida
kongera uko nshya ku byo guteka
ni ukuvuga ngo saa moya ntabwo mushobora kugera ibikiri
nta muntu ukigera ukibihanze kubera umutekano mukeya
kamonyi baye akarere ka gatatu kumvikanyemo abantu bitwaje intwaro batera abaturage nijoro nyuma y'akarere ka Nyaruguru kamaze iminsi kumvikanamo ibikorwa by'urugomo byahitanye ubuzima bw'abantu babiri abandi bagasahurwa ibyabo ibi bikorwa byari binaherutse no kumvikana no mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo ahavuzwa abantu bitwaje intwaro gakondo nabo baje basahura abaturage gusa umuyobozi w'umurenge wa Musambira Bwanitsiyene Muvunyi wasanga ibyakorewe mu murenge wa Musambira ntaho bihuriye n'ibyabaye muri Nyaruguru
ibyo bintu twarabyumvise byatangiye kwa gatanu tariki ya 16 rero kugeza uyu munsi ntituramenya abariho turacyakurikirana turavugana n'abaturage ko dukora akazi ko kwicungira umutekano bwacu no gushakisha aho twamenya amakuru neza y'inkomoko y'abo bantu
nta mpungenge mushobora kugira yuko wenda bishobora kuba bafite igisanduku n'ibindi byabaye muri Nyaruguru muri Muhanga twumvise ibikorwa nk'ibyo wenda ko ari ibintu bimwe
ntabwo turabihuza cyane uretse iyo kesi y'uwo babashije gukomeretsa kuko nta n'ikintu na kimwe bigeze bamutwara ahandi uko tugenda tubyumva turakeka abantu bitwaje ijoro bafite nk'umugambi wo kwiba abantu noneho ahubwo bakumva abantu babatahuye bakaba bashaka kubagerera nabi rero turimo turabihuza n'iki gihe tubamo cy'impeshyi ubundi ikunda kutubora ko abantu baba bafite ibintu byinshi byo gukora ntabwo turabasha kubihuza n'abagizi ba nabi bakomeye baturutse mu baturanyi cyangwa bavuye kure turacyayibona nk'abantu bacu bashobora kuba ari ikibazo cy'ubujura bafite atari bishingiye cyane ubwambere wo kuza kugirira abaturage nabi
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira avuga ko kuri uyu wa kabiri bateganya inama zo guhumuriza abaturage no kongera ingamba zo kurushaho kwicungira umutekano asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo